DajimSafi.com.
Those time I talk to myself, I can't be surprised no more, God. Oof. Umeni shangaza, ya dunia mengi. Leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. I didn't know that. Ye dunia ina mambo. Iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Shetani alinizonga Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Kea wakini chukia ukini penda wewe. Hata ni wana madeni nisemeni hata wajibu ye. Hata kifa nizikwe kwa jina lake ye.
God forbid, shala man.
I wonder why it's so good to me that ninajua sito zalaurika, sito kamatika, kwazo umenishika. Sometimes I smoke and I take some liquor, bado unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Wachawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Kea wakini chukia ukini penda wewe. Hata ni wana madeni nisemeni hata wajibu ye. Hata nkifa nizikwe kwa jina lake yeye. I wonder why it's so good to me, God.